Kulingana na shirika la Center for Rights Education and Awareness almaarufu CRU Kenya, ni kwamba mwaka 2022 pekee walipokea visa vya dhulma za kijinsia 3,762. Kati ya visa hivyo 2,985 ni vya wanawake, huku 777 vikiwa ni vya wanaume. Ndani ya visa hivyo, asilimia 68.3 vinatokana na migogoro ya kifedha, asilimia 7.9 vikiwa ni vya kunajisiwa, asilimia 6.7 vikiwa ni vya unyanyasaji wa kihisia, huku ubakaji ukiwa na asilimia 5.7 na unyanyasaji wa kimwili ukifunga orodha na asilimia 4.5. Idadi kubwa inayosajiliwa kwa upande wa wanawake ikilinganishwa na wanaume inasemekana kutokana na wanawake kuwa mstari wa mbele katika kuripoti visa hivi vya dhulma kuliko wanaume. Lakini je, nini uchangia wanaume wengi kutoripoti visa hivi vya dhulma dhidi yao? Nilizungumza na mtaalamu wa masuala ya dhulma ya kijinsia, na hizi hapa baadhi ya sababu kuu za wanaume kutozungumzia yanayowakumba. Hebu sikiliza.
Naitwa Joshua Jigo, nafanya na shirika la wangu Kanja Foundation. Tuna support wale wamedhulumiwa kijinsia. Ndio.
Wale wamedhulumiwa kijinsia inamaanisha kwamba both male and female ama vipi?
Wote, both male, female, wadogo kwa wakubwa. Na sana sana huwa tunaangalia mambo ya sana sana wale wamedhulumiwa kingono, yani sexual gender based violence. But also hizi zingine pia huwa tunaangalia, si tu kwamba maybe sexual peke yake, but also tuna major mostly kwa sexual, but other forms of violence also huwa tunashughulikia.
Na labda before we get to the questions, unaweza tuambia roughly ni gender gani sana sana unapatanga mko na cases nyingi zao?
Yeah, wale wana report sana sana kike ama wanawake ndio sana sana huwa wanajitokeza. Male sana sana huwa hawajitokezi, ingawaje pia huwa wanadhulumiwa, but sana sana huwa hawajitokezi kwa wingi kama compared na female.
Kwa nini? Labda sababu kama ile unapata kwamba kina dada ni wengi kuliko wanaume.
Unapata kwamba sana sana unapata au wanawake wakidhulumiwa huwa na open up haraka kuja kuongea yale yamewatendekea. Bado tunapata kwamba men, kwa sababu ya venye nasema mambo ya gender construction, venye wamelelewa kutoka utotoni, unaambiwa kumbuka kimwanaume kaa ngumu, vitu kama hizi nafanya wanaume wengi sasa hawajitokezi kuja kureport dhuluma. Na also mambo ya haya ama aibu inafanya wengi hawajitokezi kuja kureport.
On the GBV issues, yeah, ni kama gani wanapitia sana sana wanaume?
Violence iko mingi, kuna sexual, kuna physical, kuna psychological, stroke emotional, hizo zote kwa nyumba na jinsi anakutreat kwa nyumba hapa unashindwa wewe. Ndio unapata kwamba hivi mtu anaingia mpaka ifike wakati sasa mtu anaamua tu kujinyonga, kwa sababu yale anapitia kwa nyumba, hata kama upigwi ngumi, yale unapitia kwa nyumba inafanya mtu
awe vita kumba. Baridi.
Vita baridi kwa nyumba.
Okay, now let's talk on about the effects such cases of men. How does it affect them?
Nimesema kwamba zingine inaweza ku affect maybe mentally, yani moja au ifike wakati mtu ameingia mpaka kwa depression, mtu anaamua tu kujinyonga kwa sababu akili imeenda mpaka sasa ni kama imeruka. So hiyo ni one. Pia wanakuwa affected medically, kuna wale unapata kwa maybe pengine kwa sababu alidhulumiwa akwenda hospitali completely. Unapata kwa mtu labda kwa sababu akwenda within the correct time, mtu anapata ugonjwa inamshika, ndio sana kuja na kufa. Kama saa hizi kuna mwenye najua mmoja mwenye alikuja baada ya muda kuenda sana, na right now health wise hayuko sawa hata kidogo, kwa sababu alikuja kama muda mende sana, ingawaje tulimpeleka kwa hospitali, but saa hizi hayuko sawa kwa sababu alikuwa infected. So unapata kwamba kuna mambo mengi, alafu also pia unapata kwamba mtu kama huyu hata akienda kama maybe ni mtu anafanya kazi productive, hawezi kuwa productive hata kidogo kwa sababu yes anaenda kazi, but mental problems ama physical yamepitia inafanya kwamba hawezi kuwa productive hata kidogo. So hizo ni baadhi ya zile effects zenye inakuwa kwa wale wamedhulumiwa kijinsia. Na hata pia unapata kwa society ni sio mtu mmezaza ni the reason, hata kama maybe pengine yeye alikuwa anategemewa kwa nyumba sasa. Sasa akili ndio hiyo, sasa mao physically hayuko sawa, mental hayuko, hawezi reason. For example, niseme kama ni driver wa gari na ndiye anapitia hizo changamoto. Sasa mzamua akufa na watu wengi sana. So those are some of the effects zenye ziko, na unapata kwamba wanaume wanafaa wajitokeze kama wanapitia hizo changamoto ili wasaidike.
Hapo kwa kujitokeza, how can men be maybe empowered waanze kuzungumzia masuala ambayo yanawasumbua?
Yeah, kile tunazofanya ni sasa mambo ya awareness creation ni key. Na pia waambiwe kwamba sio how fake and my face this type of dhuluma, kwa sababu watu wengi wanapitia dhuluma. And also maybe kama waweza kuwa na this support group, kwamba wale maybe wamepitia hizo dhuluma na waka come out strong, wanza share the experiences na wanaume mm-hmm. pia ni zasaidia sana. But ambaye anisikii wanaume wanafaa wajitokeze wajue kwamba hizo ni changamoto zile watu wanapitia kwa nyumba na wanafaa wajitokeze waongee. Wasinyamaze maybe kitu kifanyika alafu na nyamaza. Itakuwa mbaya sana.
Mm-hmm. Yeah. All right. Na pia on hii cases on unapata kwamba wanawake ndio wengi wanaathirika yeah. ama wanaathiriwa na wanawake na watoto sana sana unapata kwamba wanaume ndio wahusika.
Yeah.
Maybe how could also men come in kupunguza hivi visa labda.
Yeah, nisasema pia kwamba mambo ya sema hizi hasumba ama maybe these are traditional ama harmful cultural practices
mm-hmm.
na hizi mila potovu ya kitambo hizi watu wanafaa mm-hmm. waache kwa sababu mm-hmm. unapata kuna wengine bado wana believe kwamba wanaume ndio wenye wa kusema
mm-hmm.
so hizo mila ndio tunafaa tu wachana nazo kwa sababu mm-hmm. kuna wenye wanasema kwamba mwanamke sio mtu wa kuongea, mwanamke ni mtu mwenye anafaa awe na
jikoni
ako jikoni mm-hmm. so mambo ya equality unaona inafaa iwe there, wanawake wapewe space ya kuongea na watu waongee wote pamoja itue na usawa. Then also wanaume pia wenyewe kwa wenyewe wale maybe pengine tayari wako na information wanafaa saidiwa wanaume wenzao wabe kwamba tumetoka kwa ile nyakati ya kitambo yenye wanawake walikuwa wanapigwa sana. Wanawake pia wako na right kama binadamu, kila mmoja ako na right ya kuishi kama binadamu
mm-hmm.
na mambo ya kusema kama maybe pengine mwanaume ndio kichwa na mwanamke ni shingo hiyo tunafaa mm-hmm. tuachane nayo
mm-hmm.
to reason kama to wake up that playing level playing ground for all
mm-hmm.
na wanaume wajitokeze kuongea na wanaume wenzao
mm-hmm.
ili tupunguze dhuluma dhidi ya jinsia. And also mambo ya kusema kwamba maybe pengine boy child anawekwa kando, hiyo ni kitu yenye tunafaa tuachane nayo
mm-hmm.
juu yes kuna that level playing ground. But sasa wakati maybe wanaume wanaona kwa maybe pengine wanawake wamekuwa empowered kushinda wanaume ndio inafanya kumbe wanaume wanataka kuonyesha kwamba still wako powerful. Sasa ili maybe kuonyesha mwanamke kwamba wako powerful anataka adhulumu ndio hao waende kwa wenyewe wako powerful. But hizo ndio vitu zinazofaa tuachane nazo.
All right. Alafu advice kwa wale wanaume labda they don't get to open up on things that are happening to them maybe tukimalizia ni gani?
Naweza sema tu kwamba wanafaa wajitokeze kwa sababu bila kujitokeza huwezi pata help. Wajitokeze immediately so long as kitu imefanyika. Then also wawe ready ku share their stories, wawe ready ku go through counseling kwa sababu kuna wengine wanapata hata maybe jamii inafanyika mambo ya counseling au kama pengine counseling ya wanawake. Wanafaa embrace the issue ya counseling, open up kama wengine, na then wale wako na information pia wanafaa wa share na wenzao ili mambo kama hizo za dhuluma dhidi ya wanaume iishe. Ndio.
All right. Thank you so much.
Welcome.
Msikilizaji, kutokana na mazungumzo yangu na Bwana Joshua Jigo, ni wazi kwamba lipo pengo upande wa wanaume katika kuweka wazi dhulma wanazopitia. Hivyo basi, wito wa kuwarai wanaume kujitokeza na kuangazia masuala hayo upo, na ni vyema kujua kwamba siku zote mficha uchi huwa azai. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Edmond Rise Australia. Mimi ni Moruri Denson. Kwa heri kwa sasa.